Mwisho sema na we inofiga laki bantu Mola Mungu amebariki we
I'ma take it to Dubai
I'll take it to Dubai, yeah
I'ma take it to Dubai
I'll take it to Dubai, yeah
I'ma take it to Dubai
I'll take it to Dubai, yeah
Ni misa kila sande Isionekane visa kula kande Msionekane wifi mna upande Mkaleta ukali kia fande hey, hey. Katoto nika bebebe Acheni nika bebebe
hey, hey, hey.
Mambo kwenye benzenze Acheni nise benzenze
hey, hey.
Mama nye upe kama kwefe Sina mabinti kama efe Washa radio weka asle Tutambe bongo mpaka ese Papa misifa sema doze Na mini kondoa wana nataka kuowa Mwana mke msichana poa Iwe kwenye mfuwa loa Iwe kwenye jua poa Mambo ya kungowa ngowa Nilisha jitowa towa Kama ni marage soya Ya desha chemuka oya
Viatu Tandoga nisho sema nwe Ino figa laki bantu Mola Mungu amebariki
I'ma take it to Dubai
I'll take it to Dubai Take it to Dubai, yeah.
I'ma take it to Dubai.
I'll take it to Dubai, yeah.
I'ma take it to Dubai.
I'll take it to Dubai, yeah.
Oh, you're not.
Kisha tukichati, timbopo Tukaanza kugandana ulimbombo Nikapiga masauti, kindodo Unajua sisi watu wa ukanda baby Basi moja tunapanda baby Fika imonji ya panda baby Wetu rege ndiyo kanda baby
Ebu kausha mate yangu siyo juice mama Pata basamu usivaye jeans bana Tusikutane sisi zikutane lips sana Nitulize kama chini ya police nara
Kuna watu na viatu Tandoga nisho sema na we Inofiga laki bantu Mola